Radio Pulpit 657 AM your daily companion.
Re dumedi sa bana ba modimo gape ka lena la marena Jesu Kriste. Marena le mo pulusi re leboge go tswela pele gape ntse re utloletse le foko la modimo le ka metla yo tlhelo le re thusa go ka phelela modimo. Re santse gape re kopane re batla go re bue ka the theory tsa batho, men's theories and God's truth. Di theory tsa batho tse batho ba phelang ka tsona kapa dikakanyo tsa batho tse ba itiretseng tsona tseo ba phelang ka tsona le nnete ya Modimo. Re tshela mo matsatsing a e leng gore go na le ditlhalefi tse di tlang ka diphetogo tse dintsi-ntsi mo botshelong, ditumelo tse di rileng tse e leng gore di tlhodilwe ke motho, tse e leng gore ga o di lebelela sentle-ntle ke dilo tse e leng gore di a amogelesega mo society-ing se re phelang mo go sone, mara sentle-ntle di ganetsana le lefoko le la Modimo le rona re phelang ka lona. Jaanong a ere re le bakeresete re tshela mo dinakong tse di fetogang, ka gore phetogo yona re ka seke ra ithibela, mara re ikitse gore re bomang, re eme re tlhomame, re sekebebe ra ropiwa ke tse batho ba phelang ka tsone mo lefatsheng le tse ba di kayang e le tsela ya bophelo. Itse gore mo dilong tse tsotlhe tse e leng gore di tentse go dominate thata botlhale ba motho, bo e leng gore bo ruta motho gore ga e le gore o phela monate, o phela sentle, o tswela pele, ga gona se se go kgoreletsang mo bophelong, ke gona ga o tshwere bophelo, ke gona ga go le monate mo bophelong, ke gona ga o tsamaya le Modimo. Mara ba lebetse gore go na le dilo tse dingwe tse e leng gore o ka phela ka tsona, mara ditlamorago tsa tsona ga di a siama, ga di pila. Yaka lentswe la Modimo le bolela le re ditsela dingwe di lebega di siame mo matlhong a motho, mara pheletso ya tsona ke leso. Yaanong go lebelela botlhale ba Modimo bona, botlhale ba Modimo bo bonala o kare bothata, ke selo se o ka se se fitlheleleng, bo difficult ko mathomong. Mara se se setseng ke gore sengwe le sengwe se Modimo a se buang se agilwe mo godimo ga nnete e e leng gore le after 1,000 years to come lefoko la Modimo le tlabe le sa fetoga. Botlhale ba motho bo a fetoga-fetoga, bo fetolwa ke tlhabologo e re kopana le yone. But rona a re emeng, re emele nnete re le bakeresete. Ga o ka lebelela go simolola ko Old Testament go tlo fitlha ka mo New Testament, Modimo o ne a dirisa batlhanka ba gago gore ba protecte the gospel e e rerwang, ba protecte dithuto, ka gore ge diphetogo dintse di tla di fetolwa ke dithuto tse re kopanang le tsona, tse dingwe tsa tsona tse di tlhamilweng ke batho segolo-segolo, and tse di dirilweng ke batho re a bona gore ga di perfecte, ebile o ka sekebe wa di ikanya. Se re bona se ga re buisa mo bukeng ya Matthew chapter 15 verse 8 and verse 9, e ne e le ngangisano ya morena Jesu ga nne a ngangisana le bafarisai le baitse dikwalo. Ba ne ba ngangisana ka taba ya gore ba sola barutwa ba morena Jesu gore o kare barutwa ba gago wena ga ba tlhokomele setso se sa rona se. Morena Jesu a ba ba bolelela a re le lebeletse setso, mara ga le a lebelela gore kwa bofelong se le tlisetsang se le nwesa gape le Modimo. Verse 8 and 9 e re batho ba ntlotla ka melomo ya bona, mme dipelo tsa bona di kgakala le nna, mme ba nkobamela lefela ka ba ruta dithuto tse e leng ditaelo tsa batho. Morena Jesu na ba tlo ba bolelela gore le gakaletse go ruta, mara go thuto tsa lona ke thuto tsa batho. Ka sekgowa ge e bolela e re their worship of me is pointless because their teachings are rules made by human beings. Re gateletse lona bafarisai, lona basadukai, ba itse dikwalo, le gateletse thata taba ya kobamelo ya ka tsela e le rutilweng ke batho. Ka re go na le kobamelo e o e rutwang ke batho, go na le kobamelo e e tswang ka mo pelong, go na le kobamelo e batlwang ke Modimo go latela lefoko la gage. Nako tse dingwe worship ya rona bana ba Modimo re ira out of go itse, out of go rutwa ke batho, but moyo o galalela re motsetse, re mmetse ko thoko, re gatelela thata dithuto tsa batho go feta dithuto
tsa lefoko la modimo o ka re modimo a ka re thusa mo e gore re tlhaloganye because go ne go lwelwa taba ya gore no modimo ene a re batho bone ba re ga o ka lebelela go le gantsi ba kreste mo nakong e re tshelang mo go yona re tshela thata ka dithuto tsa batho go feta dithuto tsa modimo ga se gantsi e ka re o bua le mokreste a dira selo ga o mmotsa gore goreng o dira selo se a ba a re modimo a re o go bolelela ka se the spiritual father a mo rutileng sona o go bolelela ka se ditsala tsa gagwe di mo rutileng sona o go bolelela ka the adopted way e batho ba e adoptileng gore ba o phela ka yona e leso e be e amogelesege e be re lebale gore rona re bao re buswang ke lefoko la modimo ga re bao re buswang ke dikakanyo tsa rona ga o tswela pele le yona mo Matthew chapter 16:12 e re ke fa ba tlhaloganya gore o ne a sa reye go itisa mo matlhabegong a senkgwe mme a raya thuto ya bafarisai le ya basadukai thuto e kotsi bana ba modimo morena jesu ga a bua le baruta ba gagwe fale ge ba sene ba ja dinkgwe tse dintsintsi tsele ba ja le ditlhapi ba kgora ebile di sala o bolela le bona o ba ra a re le tlhokomeleng thuto ya bafarisai ka mantswe a mangwe o ne a setse a lemogile gore mo godimo ga se ene a se dirileng go mela thuto e nngwe e tlisiwang ke bafarisai and-e thuto e le ga e tsena ya e sa bonagale e tsena e le gannyane e tsena gannyane gannyane mara the damage e etsang e etsa damage e kgolo ke bana ba ba kae gone bana ba modimo ba ba latlhileng tumelo ba ba latlhileng go tsamaya le modimo ka baka la dithuto tse nnyane dithuto tse e leng gore di lebega e se kotsi mara di be kotsi re tšhentšhile dilo di le dintsi bana ba modimo re tšhentšhile tsela e re dumelang modimo ka yona re tšhentšhile tsela e re rapelang ka yona re tšhentšhile tsela e e leng gore re fasta kana re tšhentšhile tsela e re nyalang ka yona ga go tlhe go lebeletswe gore modimo a reng a re re tsamaye ka tsela e bjang go dirwa dilo tse e leng gore di dirwa ke ba lefatshe ba bona di le convenient mo go bona goe go tswela pele gona le go worshipa re tlo nne re tla kerekeng re tlo nne re tla ropela re tlo nne re latela lena neo la ka mo phuthegong la go diragatsa dilo mara potso ke gore a re santsane re tshwere takgang ya gore rona modimo wa rona re mo direla yana kapa se re se dirang ke se re kgomaretse se re se rutilweng ke batho bate se le ga se fapogile mo modimong ga re re sepe bana ba modimo re setse thata dithuto tsele tse di tlisiwang ke bafarisai morena jesu o tshwantsha dithuto tsele le istinyana e nnyane sengwe le sengwe se ba se buang le wena lefatshe le se buang le wena o se utlwelela o feleletsa o se adoptile and-e wena o ka bona o ka re ga se o dira sepe o iexposa mo go sona fela mara se o dira tshenyo e kgolokgolo isti ga e tlhakane le dege ele ga e bonale ka matlho o ka se e bone gore ka mo go na le dege mara o tlo bona gore go na le dege ge ntse go susumoga go kokomoga go kokomoga jaanong bana ba modimo rona re rutilwe boikokobetso re rutilwe go obamela modimo ka moya le ka nnete mara go fitlha le mo bana ba modimo go e leng gore ga setse ba tsenwe ke dithuto tse tsa lefatshe le ga o kgone go ba advisa ga o kgone go ba kgalemela ka lentswe le la modimo le ga o kgalemela motho o a kokomoga ga o kgalemela motho o a ganetsa o na le kganetsano e ntsi o na le makoko a mantsi go a bontsha gore go na le se se tseneng ka mogare ga gagwe se se utswitseng that humility se se utswitseng that obedience gore e be go mela selo se e leng gore o batla go se justify le ga a bona gore it is wrong thuto e wrong bana ba modimo e dira gore o e protect at all costs so mara e ya modimo ye modimo yane wa ipuelela noma kanjani wa bona lefoko la modimo le re lebalang ka tsene le sale le simolola many million years back le santsane e le lona ga le fetoge ga o le lebelela le mo New Testament se se boletsweng ke morena jesu ga se fetoge le ka tseno e santsane le sone se a bolelwa after so many thousands of years back but santsane se bereka le ka tseno mara ga e le dikakanyo tsele tsa batho di tsamaile di fetoga gantsintsi go tshwanetse go tsene makgotla a tlang a lebelela gore a se siame kana ga sa siama le ga se se kgatlha batho ge batho ba bantsi ba ka se voutela se a tsenngwa se a dirisiwa ba Kreste rona re buswa ke lefoko la Modimo, rona re buswa ke ona le tsela e Modimo a re betseng yone ya go phela. Ga re a tshwanela gore ko bofelong re ipele tsela ya lefatshe, re atlhole kapa re geitshe dilo tsa rona ka tsela e lefatshe le dirang dilo ka lona. Ke batla go lebelela bana ba Modimo, re bala mo 1 John chapter 2 verse 16, re bone tsela e batho ba dirang dilo ka yona gore e dira eng ba Kreste. 1 John chapter 2 verse 16 ro fitla ro bala le 17, ere gonne tsotlhe tse di mo lefatsheng e bonkeletso ya nama le keletso ya matlho le mabela a bophelo, ga se tse di tswang mo go rara, ke tse di tswang mo lefatsheng. Lefatshe lone le a feta le keletso ya lona, mme o dirang go rata ga Modimo o nna ka bosakhutleng. Ga o tla bona gore re tseneletswe ke thuto e seng yone, o bone bana ba Modimo ge re setse re rotloetswa ke se se tlisiwang ke lefatshe, the physical gratification, dikgatlhego tsa lefatshe di kgomaretse bana ba Modimo to a point ya gore Satana ba dirise mokgwaolo wa dikgomarelo tsa lefatshe gore Modimo o tlile go gofa ditshepiso, go rerwa fela ditshegofatso, go rerwa fela tse di tshwarwang ka matsogo, tse di amanang le lefatshe, tse e leng gore kwa bofelong re ka dikgobokanya. Wa bona o ka re o tshegofetse ga o dikgobokantse, mara kwa bofelong di a go latlhegela, di tlile go sala. Kwa bofelong wa tshwana le se lentswe la Modimo le se bua le re, dithuto e re ka di kry-a tsa matlhale a go atisa dikhumo tsa go atisa tsele le tsele, lifestyle ya rona ya tšhantšha re le bana ba Modimo. Mare kwa bofelong dilo tse dilo tsa madi le o latlhega, le wena o sekebe wa latlhegelwa ke lefatshe, ke lefoko la Modimo. Ka go thusa motho eng gore a bapale lefatshe lo lotlhe, a nne le kitso yotlhe, a nne le dikarabo tso tsotlhe tse batho ba ka mmotsang tsone, mara a latlhegelwe ke bophelo ba nnete? Dikarabo tsa rona ke tse di buang ka lefoko la Modimo o e leng Morena Jesu. Ga gona ope wa e ka reng bana ba Modimo a bua a ganetsana le Morena Jesu, ra itse gore e ga se ya Modimo ye, because lentswe la Modimo le re not everything e tswang mo lefatsheng e leng gore ke le mabele a teng fale, the extravagant lifestyles. Gone yanong re rera gore bana ba Modimo ge re seketlhe re phela bophelo ba low class, ge Modimo e leng gore wena o go pholositse, o go abetse gore o nnenyana fale o ithute, o santsane o le ko maemong a ko tlase before a go phagamisa. Re bona o ka re ga o tsamaye le Modimo, re gatelela tata taba ya gore ge motho a prospera ke yona gospel e siameng ele, ge motho a le mabela o na le pride ke gona ga a tshwere bophelo, ge motho a na le dithuto tsa lefatshe ke tsone ga a tshwere bophelo. Lentswe la Modimo le re tso tsotlhe tseo ga di tswe mo go rara. Modimo a ka sekebe a tseya motho a mo ruta ka poverty, a ba a boa gape a sola se a dumeletseng, maemo a dumeletseng gore e nne thuto mo go wena, e be a fetoge a problem. No, bana ba Modimo, dilo tse dingwe re tshwanetse re itse gore yaka lentswe la Modimo le bolela le re ditsela tse dingwe di utlwala di siame, dithuto tsa dingwe di utlwala e le tsona, mara pheletso ya tsona, the outcome, e ba a very 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 dangerous, e ba e leng gore e tlo ira, e tlo go tsosetsa mathata. Kwa bofelong Bible e re tsotsotlhe tseo ga di tswe mo go rara, tsotsotlhe tseo di tswa mo lefatsheng. Jaanong ge setse bana ba Modimo re kgomaretse dilo tse tharo tse go lentswe la Modimo le bolelang ka tsone, go raya gore re rutwa ke lefatshe, a re sa rutwa ke Modimo. Ge di sa tswe mo Modimong, ke efeng tsela e Modimo a batlang re phela ka yona? Gore Modimo o batla re ikokobetse, Modimo o batla re mo tumise ka thanksgiving, mare lefatshe lona le go ruta gore o batle more and more and more. O seke wa kgotsofatswa ke tse o nang le tsone, o tlhoke go leboga, o tlhoke go bona gore Modimo o re thank you mo go yena, o mpa o sola. But rona lentswe la Modimo le re tsotsotlhe tseo le that extravagant lifestyle ga di tswe mo go rara, e re lefatshe le dikeletso tsa lona di tlile go feta, but motho o a tshepileng Modimo o tlile go phela ka bosakhutleng. A re seke ra latlhegelwa ke dilo tsa bosakhutleng, ka dilo tsa nakwananyana fela, ka dilo tse di o fetang, because at the end of the day everything e lefatshe le re rutang yona yo feta, e fetile bo Sodoma le Gomora, go fetile tse dintsi, le lona lefatshe la rona le tlile go feta. a re tlhokomeleng gore re batle pele tsa Modimo, everything will be added unto us. Modimo a rona re a leboga ka lebitso la Morena Jesu. Re leboga lefoko la gago le le letsibo sa gore re seke be ra lebelela thata go tswa mo lefatsheng, re seke ra ithuta go tswa mo lefatsheng. Yaka Morena Jesu a boletse gore le ene tsa neng a di dira o ne a di dira go tswa a lebeletse wena, rara le rona re lebelele ene yaka mosimolodi le mofetsi wa ditumelo tsa rona tse tsotlhe tse di re gogang, di re kgara, di re aroganya le Modimo. Re di beela kwa thoko ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta. Ra ra tshegofatsa botlhe ba re utlwile lefoko le gore santsane re le Jesu ke Morena, re santsane re dumela gore tse di molemo di tswa kwa go wena, le ga o ka di re tshwarelela tsone nakonyana di sa tle mo matsogong a rona, bate tsone di tle go tla ka letsatsi le leng. Re a leboga ka Kreste Jesu Morena wa rona. Amen. Ke Bishop Lucky Mulantwa, Mispa Bible Church, 072-135-0708. Amen.
Be doers of the word with 657 AM, Sounds of Life.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
When the drive gets long, we are there. Listen live to Radio Pulpit on radiopulpit.co.za, DSTV 882, and OpenView 607. Also follow us on our social media, download our app, and listen to our podcasts wherever you are. Radio Pulpit, still your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.